Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Muluuli Mukasa ategeezezza nga bwe beetaaga tiriyoni emu n'obuwumbi obuwerera ddala 14 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026 okusobola okwongeza omusaala gw'abasomesa b'amasomo ga art awamu n'abakozi ba gavumenti abalala bonna. Minisita Muluuli Mukasa okwogera bino abadde alabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti okukanjulira embalirira ya minisitule eno y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Minisita ategeezezza akakiiko nti enteekateeka yaabwe ey'okwongeza abasomesa saba ati n'abakozi ba gavumenti abalala omusaala ekyazingamye olwa gavumenti okutaba wansimbi ze beetaaga ekivuddeko obwegugungo bw'abakozi bano okufuuka baana baliwo munda mu ggwanga lino.
Twasuubiza abakozi abaweereza baffe okubongeza emisaala era omulimu gw'okubongeza emisaala ne gutandika 2019 naye ne wabaawo okugenda akasoobo olw'ebimu ebyagwa bitalaze ebyayiye ate mu bajeti naye kakati omulundi guno twagala okwongeza abakozi kibe nti kiweereddwa enkizo todde okwongezaako we tweyogera nakati bakozi bonna aba Uganda bwebalira mu bitundu buli 10 balinga ebitundu 3 10 enkaaga mukaaga tebanna bakwongezebwa kakino kikosa abakozi era amaanyi gaabwe g'okuweereza ne gaddirira.